the boy call me number one. Baresa. Kwanza nimekuwa, nimemachua, mapenzi na yajua, nje ndani ya walimwengu si unayajua. Basi tombe dua, ona litakuwa pangalo manani. Man, I just wanna make you my baby, and I'm out of you today. Cause I love you every day, forever and ever. Ruko jamana marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Swede tabasamu usipo, nilipo my boo. Tena, nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda. Iti mimi uyu uyu wakupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda. Panda na kushuka, na kuteleza siku anguka. Ma ex mtabaki kunikumbuka, mana roundi hii sija kurupuka. Nina uhakika, piri kwa keri mefika. Tatu yendo arepika, mira pakua. Yeah, wapo wanodhani umeniroga, ukinipa chakula na nipana mboga. Mahapa ya na mimi nikatuna oga, my baby. And I just wanna make you my baby, and I'm out of you today. Cause I love you every day, forever and ever. Ndugu jamana marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Siwezi tabasamu usipo, nilipo my boo. Tena, nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda. Iti mimi uyu uyu wakupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, no nishapenda. Iti mimi uyu uyu wakupenda.